It's MRA Fair Record. Yeah.
Pick up the phone, call too easy. I gotta give me a beat.
It's not
Mama said, Daddy said, Call me Amazon, put it easy. Yeah. Mama said, Daddy said, Bonge bazon pull in lazy. Yeah. Mama say, Daddy say, Bonge bazon pull in lazy. Yeah. Mama say, Daddy say, Bonge bazon pull in lazy. Yeah. Mama say, Daddy say, Bonge bazon pull in lazy.
Yeah.
Mama say.
Ndiyatata ndiyanivu njongo zenu zezo kuba ninga mbonu nyana wena nchiteke kala kabhlungu ngenxa yebhinqa linothe nkohlakali imphula inhliziyo phela kwenyane naye lona bazali bam ndivumeleni namndithethakale noko ndimdala ndimngaka ndiyamthemba usiphokazi kwaye ndiyamthanda usiphokazi ndifuna ukuba nazi namazwi enu ndibahloniphila wiser intelligent uyaxaxasuka kwi-legend I promise you nxa mbethakele ngobuyela kuni sendigcwele izubeko zothando bazali bam ndimamela kusukuba ngendleba ndimvanga ndimvile ndiyamthanda usiphokazi kwaye ndiyamthemba usiphokazi kanindipheni nje ithuba loba ndimnike uthando ndibone uthando ngendlela yam uthando lunja lunamda lunambitha kwababini abantu abathandanayo bathi basoxabana bahlale phantsi balungise iingxaki zabo mama say Daddy say bonge bazon pull inhliziyo mama say